Yakala nja situle Yakala angate kwa boba itaba nabe Nange mulabe kunga kola Nange mpeko kubujulizi Yakala nyomu kama no mutima wange Uliwe mulaba kumusalaba Navumi wanakuwa Laba wafu kumusiru kolwango Abange yanjagala mukama nange nsanye mwagale mbera mu binyonyo wesiba uwe sonno nekirala njagala nnyabawala nyumirwa nnyabakazi buli bwe ndaba esikati mpulira nzigwawo ate mukama ntayagala bakaba enze nakola ntya kuba mukama mwagala
Sibula, ikumire bai, merama, nyeze magombe, omoyo kwange ngutunze, katundo mukate kotya, bamucheju salawo, tusubula manga nechibyo chagala, tusubula kwagala nyamuka manga nechibyo chagala.
Situle Yakala angate mwabo Baita banabe Nanganu anile Kumutalo Zile wange zimenya Yakala nyomu Kama na umutima kwange Buliwe mulaba kumusalaba Na kubibwa malusu Laba wafuko Musiru kulwango Abange yanjagala mukama nange nsanye mwagale mbera mu binyonyo wesiroka sonno nekirala nyumirwa nnyo zimmini zebine biwanvu bintega njagala buli obumpi nenfune emirembe ate ezo mpisa mbi mukanisa yenze nakola ntya kuba mukama mwagala Nemini zakala
Wekulungo lisibula Ikumire bai Merama Neza magombe Omoyo kwange ngutunze Katundo mukate kotya Bamucheju salawo Tusubula kwagala Nyomu kamanga nechibyo chagala Tusubula kwagala Nyomu kamanga nechibyo chagala
Nanjitia No kuhuma kwa kala
Wekulungo isibula ikubire bayi merama nize magombe omoyo gwange lutunze katundo mukati koja vamucejo salawo tusobola kwagala nyo mukamanga nekibyo kyagala tusobola kwagala.